kuisha na simu nikifika nikika nikicheki time naona simu kuisha nikote au parafik nikicheki time naona simu kuisha nikote au parafik nikicheki time naona simu kuisha nikuwa sana ni hapo ndio tutubidi tukutane singatia bila kuchelewa tukutane muda huwe ebu welewa tembea sunguka singatia na muda usijechelewa sababu ya madada najua siku ndio hizo una mwendi milupu ahadi yetu itimie sana mimi nawe mchana kukutana ahadi yetu itimie sana mimi nawe mchana kukutana zingatia time simu nikifika ikika ikika cheki time naona zimekwisha simu nikifika
Siku zirudi kumu wazi na mkweli Isa sita mpaka sa tisa tunakungojea wewe Umesema unakuja, tenzi na kuenda hauji Nishazo ya kukungojea, siku zote na kungojea Au ndo pata potea Kuku shangai unaniuzi stuki, ndo kwanza naongeza bidii Au makusudi unantenda, sababu unajua na kupenda Jue po siku ntakuenda Asta nane mpako siku wa manando, nataka tukutane Alafu tukajichane Au ndo yale yale, alonembeaga babu tare Demu mpe kila kituare, ndo tazingatia mda Chezea vote sio muda, mwini umekwisha rafiki Hadi zetu azitimi, hifili ntutana niri Uongo saidi buwana, kuwa mkweli rafiki Ndo utafanikio kia maisha
Kila simu nikifika nikika Nika cheki time, naona zimekwisha Kila simu nikifika nikika Nika cheki time, naona zimekwisha Nika temu, au parafi Nika cheki time, naona zimekwisha Nika temu, au parafi Take a time, no one has seen me quit.